Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa Malawi wanga dukho.
Yeah. Lil Max, baby. Young Liz. Lil Vilas. Weni watch Malawi. Yeah. Kodi bambo, futola nunchani. Zoti ndili pa banja, simu kumvesa pati. Moyo wa uhule ngati mimba mnanditaya. Kundisi ya pazua, kundisi la somwana. Inu kunditaya, zano anati male. Ndiye muzi mvesa we na mseda male. No phone calls, sindi kusowa ni bambo. Kapenda mwaiwala, mungandi menya pa maso pazinzanu. Mkazi osa samba mkati sine type yanu. Anzano anandidola, kundi chapa chapa. Chifu kwa chaku samva, bambo magenda kata
ulukai. Tell me, Bamba Junior. Zodi wena anatenga, anaitenge edatono. Kadi ndine bunga, ndili bevision. Bano wena anatola, ndine maipa nyumba so.
Chuni yovuto lano ndichamu nandikana kalikale pano chulu sama pani soma imba phone funa mwana I'm nandikana na watio mnakuatila mwini kazi mnandikana na pesa mamuna manjara nkalante ntele iya nandikonda nandifeka mpetele mnandinyozo mnandikana ndasipale anu nafutika teka kusamala mwana watu mufike na sopati usinta kazi mene mulili msatesele banya kade wanu zesa mulili ntima mati wawo msatikumbuse sakale manonjeza inundiine paka mnyaya tisakale.
Party, tell me, Bamba Junior. Zodi wena anatenga, anaitenge edatono. Kadi ndine bunga, ndili bevision. Bano wena anatola, ndine maipa nyumba so.
There's no more you and I, please, mundi mvese bamba. Amai anatola, anandichenge tela. There's no more you and I, please, mundileke ine. Life is so good without you by my side.
Sinukumbesa party, tell me, Bamba Junior. Zodi wena anatenga, anaitenge edatono. Ngani ndine bunga, ndili bevision. Bano wena anatola, ndine maipa nyumba so. Tell me, Bamba Junior. Zodi wena anatenga, anaitenge edatono. Kadi ndine bunga, ndili bevision. Bano wena anatola, ndine maipa nyumba so.
Nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.